Otingmanguma, Takuya Valley, La Valley. Olonjira, Vivali. Ngala Yesu, Walongisati, Kuli, Olonjira, Vivali. Omanuvosi, Okutunda, Apa, Echirachitiwa, Vakasi Okwendela, Vonjira, Yakandu, Ilonga, Kokunyelela. Etuvosi, Tukwete, Onjongole, Yokulinga, Akandu. Pwai, Papingala, Kwa Down. Ngala Yesu, Oyongola, Akuti. Etuvosi, Tetu inyila, Vonjira, Yasukamela, Momo, Oyo, Isongwila, Kilukusuku. Komonyo ulo, tukasi, ndaomanu, vatava kungala Yesu, lokutava luti mavosi, kwenda lokukwama, eye okasanga omwenyo kawupui. Eye okashapo, onjila ya sanjavala, kwenda okanyila, onjila ya likupatia, itusongwila kilu. Kilu, kakukakala, esombiso, liakandu, komanu vosi, vana vandela, vetapalalo, ya likupatia.